Komba vya kwenye sahani Dina twende China ama Taiwan. Oh, umenishika shingoni kama tayari. Weza kuchoka mbaya we uhali gani. Usijabadilika kuwa hayawani. You got me falling in love. Na enjoy kwa penzi lako niko hoi. Sichomoi for what you want kutia magoli. Baba, na enjoy kupenza lako niko hoi. Sichomoi for what you want kutia magoli.
Love make a love till I die. Love make a love till I die. Love make a love till I die.
Baba, kula nyama yote ni baki mifupa. Utakacho nitakupa, ila chunga sana sana sijajuta. Kisia zipeleke Tanga, kuroge kwa humba kiunoni ndondo sheshanga. Hakuna kukesha kunganga, utam tam kamanda kavua na wana.
I take it to the top, top. Pita kati kati paka kwenye nyayo za mili. She say baby stop, stop. Vitu navufanya si agomado vani. Nampigia sim 5 times in a day. Chana nam text, nanda na lunch take away. Kitaka kitu sema mama usiogope bei. Life may change, take it I'm gonna pay. And don't worry about anything. Gonna do the right thing for you, you feeling me? Watakwambia takuwacha chini. Amini usiamini one day you wear a diamond ring.
Na enjoy kwa penzi lako niko hoi. Sichomoi for what you want kutia magoli. Baba, na enjoy kwa penzi lako niko hoi. Sichomoi for what you want kutia magoli.
Love make a love till I die. Love make a love till I die. Love make a love till I die.